Yeah. Trigger Records.
MC Medley.
Don't
say. The language of beats.
Pewa.
Kila asubuhi nikiamka nataka ngatuma baraka, tunadai kuacha kuvaa nguo ziko na kiraka, nikitunga hizi rhymes zimewaka kabla zianze kushuka, mtakuwa mna feel kulipuka jua tamat kwa shanza kubanjuka. Sasa zilifanya nitoroke darasani, nikaanza kudarara sasani. Midi ndo jina mtaani, watu wananipiga nirudi kanisani, juu imeshita fanya nilale ndani, hakuna kazi sijui ni short mini karani, nafuata beat pole pole nipate njiani, nikienda kubake for a living since natuka siku moja nikuwe king. Cash crop yangu naitwa Rabi, ajisi kwetu la retu jinga, natumianga madrisi na dinga, napatia news confidential nikuwa nimebaki presidential. History niliandikia Kenya bila tanko, liangu ni brother ya Kenya, ta philosophy yangu ni complicated, ni mko outdated, junajua mko updated. Kuldoisha tano tuo, nilisikia no kwa do, kufungua dolfisa na bunduki kwa ko, nikamuni uruma na yali kwa kari yako. Nime embrace talent, I'm just a parent, ninjo king current. I'm not going to stop, look for me at the top too, very soon nitakuwa dope. I think nikizaliwa nilipewa jina, kitu sijui ni meaning ya hiyo jina, kitu najua sijawahi chukua bima.
Yeah, don't see. Leo hii niko best, sijui kani me ani vile nina vela kwa chest. Niko high no sini chest, I'm the head you're the rest. Niko arm kwenye mic na vest, in the west ndaku stress. Iba human I'm missing, ka nyonde kwa net, jicho nyanya nime maintain. Ka mchele katikati ya mlevi na bame, niko high na zimeria chini ya maji. Utadhani ni pyre nikisaka hizi kara, sina picha ya Kenyatta, na sijali what to say to me. Kamekata hata kaa nina enemy, niko rada hata kaa sina energy. Mini fire by the way mina jua, dawa suwa kivulini metulia, naungua kwenye jua mekauka, kama uwa kidogo kidogo unapamba kwenye pua. Usijali zimeshika, 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 zimeshika. Usijali zimeshika, zimeshika, zimeshika. Nimenyanya for all these years, nasijawai kuwa weird, juku na rules kuwa ishi, nusitroi kukatisia. Left to left, food chain for that brain, no see why move back, nukistack hizo cash. If you know what you know, see why kuwa show, hati una hold, do, cause do. Nikate si, utabai my dreams, my Hennessy, my badai, ni matik, I redeems. Iyo ni 50, Coca-Cola kwenye jaba, na miki zimeshika. I can taste the feeling, no na, taste na taste na ma, ask for vintage, keep my feet, I'm walking to the valley of death and through shit, and the funny thing about it is that, zime riet, next check, 1, 2, ni wakati siye, ni ta speed, kila kisima baki, ni wabaki shit, by the way, si juu ya ganji, ni juu ya cheddar, na mahidi pliko vela, sinanga pressure kwenye mic na watesa, bila pesa meze share kwenye meza, ka utameza juu bas na ketepa na mavela. Zimeshika, zimeshika,
kuna intro ndo maana sikia nikajaba bila starter, but round D trigger rebe sita kwa disaster, na ni fresh na round D hata sijui kampa zimaster. Yeah,
usijali zimeshika, 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 zimeshika. Usijali zimeshika, zimeshika, zimeshika.